Lord and the things that he has promised and every
promise futhi izinto azithembisile futhi sonke isithembise asenzile siqiniso futhi sibheke ngabomvu esikhathi sokubonakala kwakhe
and as we see that day approaching that
futhi njengoba sibona lolo suku lusondela lalo hora liza kusenza sifune ukuhlola sithathe okuqukethe kwethu futhi sibone nje ukuthi simi kuphi.
I just was hearing how to come in the yard out there.
Bengize nje lapho ngingena egcekeni lapha ya umngane wami olungileyo lapho ukuthi umngane wami wangempela useduze nokufa enomdlavuza futhi ngempela ngifuna ibandla lekhulekele umfowethu uRogers futhi yena ngifuna ukwehla kuleli viki ngiyombona uhlala edolobheni cishe amashumi amathathu nanhlanu amamayela ngamashumi amane ngezansi kwalapha eMilltown eIndiana futhi ngifuna ukwehla ngiyombona ungumakade bona wempi yomhlaba yokuqala futhi usanda kuhlinzwa nodokotela basanda nje kumthunga ngoba bathe asikho sidingo sokuzama ukuhlinza wayefa futhi usanda kuzwa ngakho ngiyakholwa ulwesihlanu noma umgcibelo okukodwa ukuthi usanda kuzwa ukuthi ube nomdlavuza. Kodwa kunento eyodwa enkulu eyenzekile wathi egumbini lapho ngena ezibhedlela ukuthi waqhamuka uthingo lwenkosazane ekhoneni futhi wema walubuka esikhashana futhi leso kwakuyisibonakaliso sikankulunkulu sesivumelwano kunjalo uthingo lwenkosazana njalo lumelele isivumelwano. Unkulunkulu uyazigcina izivumelwano zakhe wenza isithembiso sakhe futhi wena nami singenza esisodwa futhi sifanele sisiphule ngoba asazi nje ukuthi kusasa liphetheni kodwa unkulunkulu angeke enze sisodwa futhi asiphule ngoba uyazi ukuthi kusasa liphetheni nabo wazi konke ngezinkathazo zethu nokuthi ziyini futhi wayazi konke kwakuyoba khona ngaphambi kokuba kube khona.
Before the foundation
ngaphambi kokusekela kwezwe wayazi namashini nje ukuthi ubani obeyoba khona nokuthi ubani obengayikuba khona.
And isn't it a comfort after we just had
futhi akusiyo induduzo emva kokuba sisanda kubana lezi zinkulumo eziqinile ezivela kulomrashiya uKrushchev nabehlukene nokuphawula abaye bakwenza ukuthi imipheme yamabhanoyi esilungele bangakufisa umhlaba phakathi komzuzu nje niyabo futhi noma yini nje bavele bacindezele inkinobho bese kuba yikho konke.
But to look in the pages of this
kodwa ubuka emakhasini aleli bible futhi ubone kodwa ngaphambi kokuba lokho kuze kwenzeke ibandla seliya ekhaya wo umuzo njepho niyabo impumuzo enjalo kwazi ukuthi yalisoze lasithinta kunjalo sizokwenza ayisoze yasithinta siphephe njengoba kungaba njalo nokwazi ukuthi leyo akuyona nje indawo yokucasha uhulumeni asibumbele yona
it's a hiding place that God has.
Indawo yokucasha uNkulunkulu nayo futhi singaphumula ngokuqinisekile ukuthi iphelele njengoba ingaba njalo.
Down through the ages God has made promises and through
these yonke iminyaka uNkulunkulu wenze izithembiso futhi ngalezi zithembiso ubehlala izigcina futhi mina ngokwami angiboni lutho olusele ngaphandle nje kokuhlithwa ngokushesha kwebandla ngibona amaqembu amancane ezongeza izabalaza abathembekile bebambelele. Futhi ngevikele dlule niyazi ukuthi kwenzekani kwa-Israyeli sibonakaliso sokugcina. U-Israyeli waba yisizwe ngo-1947 ngobusuku obufanayo engelosi yenkosi engivakashela ngabo ngenkathi ifika kimi ngehora leshumi nambili ngqo kwakusemini lapho besayina leso sivumelwano sokuthi welane umhlaba inhlangano yezizwe nokunye nokunye phesheya kwezilwandle.
Last week they got their own
kodwa ngivikele dlule bathole eyabo imali kunjalo banemali evamile yamaJuda abayisebenzisayo manje futhi angiboni lutho hlobo lusele ngokombhalo kusobala kungenzeka izinto eziningi mhlawumbe inkosi ayingazisanga kodwa ngiboni lutho lusele kodwa nje ukufika kwenkosi futhi ngithanda kanjani nje ukuhlola futhi uqala ukufunda amaphepha nokulalela ukusakazwa kwezindaba futhi kukwenza ube nokwethuka ngempela bese kuthi ke uhlala phansi futhi ucabange ngaphambi kokuthi konke kwenzeke sesiye ekhaya. Kusoze kwaba khona umuntu omdala kulelozwe cabanga nje thina abantu abadala sizoguqulwa ngaleso sikhathi futhi sizobabasha akusoze kwaba khona ukugula lapho kungasoze kwaba nokufa akusoze kwaba khona ukudabuka ubuhlungu benhliziyo kumbe noma yini ngaleso sikhathi lapho sesiwele lokho.
What if this morning someone could step in the door and say,
"Umunye angangena eminyango bese ethi, awu, ngizala kwethola kwethize kufakazelwe ngokwesayensi ukuthi kuyiqiniso."
And that is that futhi lokho kukuthi ukuthi kukhona umkhumbi
oza lapha emoyeni emizuzwini embalwa nje futhi nonke ofuna ukugibela angagibela. Futhi uyayizweni engisanda kubuya ngangiyikhehla ngineminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala futhi nanguyala ekhona ekuqaleni kokubusha niyazi futhi ethi ngaleya lapho nje masinya nje lapho unyathela usuka kulolo olunye ohlangothi masinyane ubuyela emuva ebusheni futhi ngahlangana nabantu ababelapho izigidi zeminyaka futhi babukeka nje ngokufanayo.
Brother, just make me some room.
Ngiyo tifoje ngenzela indawo nje ngakho ke ngiyeza.
Ngicabanga ngokuthi
indlela sonke sizizwa ngayo futhi niyazi ukuthi leyo akuyona nje indaba lelo iqiniso nomkhumbi omdala wasesiyoni uzokwehla emoyeni ngolunyelo lezi zinsuku futhi ithwale abangcwele futhi wele uhambe nje ngaphansi kwephanela esiphambano bese ke sesisekhaya leso sikhathi esihle.
Even there's many ngiyacabanga namuhla futhi ngisho kukhona izinhlupheko eziningi ezolungileyo
kodwa uNkulunkulu uyamkhulula kuzo zonke futhi ngiyajabula ukuthi siphumule ngokuqinisekile kulesi sithembiso esikhulu. Ngibonga kakhulu kuNkulunkulu emseni wakhe obize umfowethu Junior Jackson njengoba simazi lapha ngizwe izihambi zifakaza emzuzwini embalwa edlule ngokungenela inkonzo yokuphulukisa kulobu busuku. Futhi ngibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu umsindisile umfowethu Jackson udevele usendele impela ukuba ambulale ngesinye isikhathi kodwa uNkulunkulu wayenomsebenzi wakhe ukuba awenze ngakho ke wasindisa ukuphila kwakhe. Futhi ingakho leli bandla ibandla elincane limi lapha namhlanje kungokomusa kaNkulunkulu. UJoni ube ngumngane wami othandekayo kakhulu ethembekile njengoba bengaba njalo embangelini. Futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ninabantu ibandla lapha futhi lizophindaphindeka kuze kube leli bandla lingeke lisakwazi ukubamba abantu. Futhi kungisiza kahle kungena ebandleni elincane elinjengaleli lapho esingasondela khona nje ndawonye ngibe nenhlanhla ngomusa kaNkulunkulu ukukhuluma namabandla amakhudlwana. Kodwa ngikusho lokhu ukuthi ngiphinde ngakujabulela ngoba imihlangano engcono kunayo yonke ngake ngaba nayo kwakungenkathi sinemihlangano ngisho emincane yasendlini lapho thina nje ngangizitholela isihlalo futhi ngingene khoneni ngigxume ngehle ngiphinde ngigibele esihlalweni futhi nje nginesikhathi esimnandi esenhlanganyelo lapho abangcwele bengabuthana khona. Futhi noma phi lapho ababili noma abathathu bebuthene egameni lami ngiyoba phakathi kwabo leso isithembiso kungena ndaba ngobungako bebandla uNkulunkulu wathembisa ukuhlangana nathi futhi uzokwenza lokho.
I believe the brother Jackson ngiyabakholwa umfowethu Jackson
bengitshela ukuthi bebelindele kulobu busuku ngokuba nenkonzo yokuphulukisa ebandleni futhi ngimtshelile ukuthi nami ngizokwehla futhi mhlawumbe ngikhulume imizuzu embalwa ebandleni emva kwesifundo sakhe sikasenda sikwale kulokubuza nokuthi ukuthola umuzwa wabantu futhi ngeza omunye efakaza ukuthi wayezele ukuphulukiswa futhi ngicabanga ukuthi baningi kulobu busuku abazokhulekelwa kulindele inkonzo ukuthi ibe nje ukukhuphula abantu futhi ubagcobe ubakhulekele noma ukubona ukufihlakeleyo kukamoya ongcwele ukuthela into engalungile na futhi niyabo lezo zinto okufanele ngizilungiselele hhayi ukudla ukulinda enkosini nokunye nokunye ngoba usathane uhlala eseduze ukuze acuphe ugibe nganoma yisiphi isikhathi ukukucasula. Futhi bangaki abangazizwa ukuthi bekungaba kuhle okwedlula konke niyabo ibandla isi leli bandla lifana nelethu phezulu lapho ibandla elizibusayo sizwa ukuthi iningi labantu lingaba nokusho okungaphezu komuntu oyedwa nje niyabo ngoba yilokho abakubiza ngokwenze unkatho ungacabanga ukuthi bekungaba kuhle ukuba nje inkonzo yokubona kufihlakele kulobu busuku na phakamisa isandla sakho uma uzwa ukuthi lokho kungaba yinto ongayenza kulungile asibone manje ngokuphambene bekungalunga nje kulungile sizobe sikhipha amakhadi omkhuleko ngaleyo nkathi kulobu busuku futhi sibiza abantu ngaba khona uma kukhona inqaba yabo ngizothumela uJini noma uBili noma uyedwa wabo ezansi kule ntambama mayelana uyiqala ngasiphi isikhathi inkonzo yakho Jini na ligama enxele sikhombisa ligama enxele sithupha khona ke futhi bazoninikeza amakhadi futhi sizokhulekela wonke umuntu onamakhadi lokho kusho ukuthi wonke umuntu uzokwazi ukukhulekelwa kodwa sizobandela elincane kodwa esizokwenza sizokuvumela ukuthi kujikeleze emgqeni makuthi ngizobatshela ukuthi banikeze amakhadi omkhuleko ezihambini bese ke bededela abantu basekhaya beze ngokulandelayo ngoba kuzoba ngabantu basekhaya abaseduze yabo ngakho ke bazo bayaqonda
sometimes at home
manje ngezinye izikhathi ekhaya lapha kuthi kuba nzima ukuba nomhlangano wokubona ukufihlakeleyo unkosikazi Wood uhlezi eduze manje
went down to the church and I would have
ngizele bandleni futhi ngiyoba nenkonzo ka bengizothi manje futhi singathe sikwenze ngaleyo ndlela kulobu busuku ngaphambi kokuba kube noma yimaphi amakhadi omkhuleko nanoma yini ikhishiwe umoya ongcwele wawuyoba seduze futhi ubize abantu abathile futhi ngiyothi wonke umuntu lapha oyisihambi sukuma niyabo mabasukume bonke buyothi kulungile lona usibanibani ovela noma ngabe yini umoya ongcwele oyoyisho futhi wenze lokho bese kuthi ke ngesikhathi silandelayo ngiyajika futhi abantu abayinqwaba lapha kuleli dolobha lethu bayothi hayi ke besingabazi labo bantu besingazi ukuthi bekuyini inkinga ngabo lokho kungenzeka kube yiphutha ngokulandelayo uthi ulungile sizovele sithathe abafo osekhaya sibasukumise ngani wayebazi labo bantu impela wayazi ngakho ke niyabo uSathane unonoxhaka ucushiwe yonke indawo niyabo ulungele nganoma yisiphi isikhathi futhi ngakho ke abanye babo bathi awu uma nje unalokho kubona ukufihlakela okuqondile kanjalo bonke abantu abalitholi ithuba lokungena emgqeni omkhuleko abanye babo bathi awu uma unakho ngingamane ngikhulekelwe awu ungapha nangapha nje ngakho sine okokuqala indlela eyodwa bese kuba yenye futhi bona bayoba kanjalo ukuze kufike uJesu ungakwazi
the gospel always brings a mixed multitude
Ivangeli njalo lethe sicuke sicubile emiphumela yokushumayela kukaKristu njalo lethe sicuke sicubile
It brings believers make believers and unbelievers
Letha makholwa abazenzisi nabangakholwayo lelo yibandlo nalo ngakho ke sikulindele konke lokho ngakho ke sibheke phambili kuze kube ngokuba namhlanje ebusuku kuyisikhathi esikhulu enkosini manje ngaphambi nje kokuba sivule izwi futhi niyaphuma cishe kugama enxa ihora leshumi nanye ngiyacabanga futhi junior bese kuthi ke labo bantu abafuna ukuba semqeni omkhuleko kulobu busuku ukuze babashayise ulayini uma lapho kuze iqembu labangaphandle khona ke singabangenisa niyazi ngeminyango kanjalo njalo fikani ngokugamanxa kwelisithupha asikhothemise makhanda ethu manje ngaphambi kokuba sifunde izwi
Lord, we thank thee most humbly from the depths
of our hearts. Kosi yethegogo siyakubonga ngokuzithoba okukhulu kusukela ezinjuleni izinhliziyo yethu ngenxa yaleli themba eliphilayo esinalo kulo mzimba ofayo ukuthi kukhona inkosi uNkulunkulu noJesu Kristu.
And to his mercy and his goodness he has given to us
uthi ngisakhe nokulunga kwakhe usinikile ukuphila okuphakade futhi lelo themba elikhulu likithi namuhla futhi silizwa njenge umthombo ophuphumayo emiphefumulweni yethu
giving us the assurance that all God's words are true
Ngizinike siqiniseko sokuthi wonke amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso futhi ngiyajabula ukwazi namuhla ukuthi asikho isidingo sokuvele siqagele ngakho akuse sikho ukuqagela Ngokwazi kanjalo ngokuba sifundile sithembiso sakhe futhi sambona eza futhi egcwalisa leso sithembiso ezwini
Therefore we know that it is true
Ngakho ke siyazi ukuthi kuyiqiniso futhi siyabonga ngomoya ongcwele ongufakazi wokuvuka kwakhe.
And we're grateful for ministers, true prophets of God.
Futhi siyabonga ngabefundisi abaprofeti beqiniso bakaNkulunkulu abamele iqiniso nokulunga.
And we pray that you will bless
futhi sikhulekela ukuthi uzobabusisa labo bantu namhlanje noma ngabe bakuphi emapulpiti abo emhlabeni jikelele.
That the Holy Spirit will move upon them in power and give them
ukuthi umoya ongcwele uzohamba phezu kwabo ngamandla futhi ubanike izwi lakho futhi kwangathi lingaveza imiphumela emikhulu yonke indawo.
For we believe that the coming of Jesus
ngokuba siyakholwa ukuthi ukufika kukaJesu sokusondele.
We would ask that you would bless this little church today.
Besizocela ukuthi ubusise leli bandla elincane namuhla umeluswalo namadikoni kanye nalo lonke ibhodi namalungu nezihambi ezibuthene emasangweni ethu.
We are grateful for fellowship.
Siyabonga ngenhlanganyelo obuzwa omunye ethi bashayele amamayela amaningi ukuzela inkonzo.
And truly the scripture is made manifest when it says
futhi ngempela umbhalo uyabonakaliswa ngenkathi uthi uma ngiphakanyiswa ngiyodonsela bonke abantu kimi.
We know, Lord, that the church is not in the
majority. Futhi siyazi Nkosi ukuthi ibandla lakho alikho ngobuningi kulokubusa amakholwa eqiniso ayingcosana.
But someday, Lord, you will take that
kodwa ngolumusuku Nkosi uzozithathela leyo ngcosana kuwe uqobo ilelo hora esililangazelelayo.
That's the day we're waiting.
Ilelo suku esililindele ukuba lintwele lapho siya kumbona ho walinyaza ngenxa yeziphambeko zethu.
And was bruised for our iniquity and the chastisement of our
futhi wachobozwa ngenxa yobubi bethu futhi zijeziswe sokuthola kwethu sibe phezu kwakhe nangemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Sikubonga kanjani ngalokhu.
Praying, Lord, that you will bless your
ngikhuleka Nkosi ukuthi uzobusisa inceku yakho engafanelekile njengoba ngizama ukukhonzisa abantu bakho. Banike okuthile okuyo sisondeza sonke kuwe kwangathi singasuka kulesi sakhiwo kulokukusa umKristu ongcono kunalokho ebesiyikho ngenkathi singena.
If there be one here who
futhi kwangathi uma ingaba khona lapha ongalungile Nkosi sengathi bangasuka esakhiweni kulokhubusa ngenhliziyo yejabulayo
rejoicing because they have found that pearl of great price.
Bethokoza ngoba batholele lo pharele lenani likhulu lisinda ukwedlula zonke ezinye izinto zokuphila kwabo.
We'd ask also, Lord, for those who are sick and afflicted. May they not
singacela futhi Nkosi ngalabo abagulayo nabahluphekileyo kwangathi bengedinge kulinda inkonzo ekhethekile kulobu busuku, kodwa kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungamthinta lowo muntu kulokhu kusa. Baphe umusa wakho.
Privileged looking upon a woman a few days ago who met us.
Nginenhlanhla ngibuka owesifazane ezinsukwini ezimbalwa ezidlule ohlangana nathi futhi wathi o mfowethu Branham kubonakala sengathi isifo esesabekayo. Wasiqalekisa ngesinye isikhathi egameni leNkosi sizama ukubuya futhi kodwa ngiphumule ngesizotha phezu kuka isho kanje iNkosi. Futhi ngenkathi odokotela sebemhlolile udadewethu Bruce bamthola engenaso.
We are grateful, Lord, that you keep your word.
Siyabonga Nkosi ukuthi uyaligcina izwi lakho, isithembiso sakho siyiqiniso kakhulu. Kwangathi kungaba ngoyisho kanje iNkosi kulokhu kuza kuso sonke isidingo esisidingayo. Besingakhumbula labo abasezibhedlela nasekhaya futhi kakhulukazi umfowethu Rogers kwangathi umusa nesihe sakho uma kukuthokozisa Nkosi. Khuluma kulokhu kusa embonweni futhi sibonise nje lokho esifanele sikutshele umfowethu. Singabantu bakho silindele ukuzwa izwi lakho ukuze kube yilapho sizwa sizobe sithemba ngawo wonke umzuzwana.
Pour out thy blessings upon all. Bless the reading of the word and we'll give thee all the praise and all the glory for we ask it in Jesus' name. Amen.
Thina izibusiso zakho phezu kwabo bonke busisa ukufunda kwezwi futhi sizokunika lonke udumo nayo yonke inkazimulo ngokuba sikucela egameni lika Jesu. Amen.
I wish you all to turn to the 21st chapter of St. Matthew's, if you will.
Ngifisa kuba nonke niphenye esahlukweni samashumi amabili nanye sikaMatheyu ongcwele uma nithanda.
And we're going to read a portion of the word. Beginning with the first verse.
Ingxenye yezwi siqale ngevesi lokuqala.
And when they drew nigh unto Jerusalem, there came the
Kwathi kuba bazandele eJerusalema, kwathi lapho befika eBhefage ngasentabeni yemingqumo, uJesu wathi uma bafundi ababili,
saying unto them, go ye unto the village over against.
Kwathi kuba hambani niye emzaneni obhekene nani, niza kufumana masinyane imbongolo ekhulekiwe nethole linayo, zithukululeni nizilethe kimi.
And if any man say aught unto you, you shall say the Lord has
Uma umuntu esho utho kini andothi inkosi iyazidinga uyakuzithumela masinyane.
All this was done that it might be fulfilled which was spoken.
Kepha lokho kwenzeke kuba kugcwaliseke kwashiwo ngumprofeti othi,
tell ye the daughter of Zion, behold thy king.
Ishoni kuye indodakazi yaseSiyoni ukuthi bheka inkosi yakho iza kuwe imnene ikwele embongolweni, yebo etholeni inkonyane yembongolo.
And the disciples
bafundi bahamba benza njengokuba uJesu batshelile.
And brought the ass and the colt and put on them their clothes.
Balethe imbongolo nethole babeka izingubo zabo phezu kwazo futhi bamhlalisa phezulu lapho phezulu.
And a very great multitude spread their garments in the ways and others cut down branches of the trees and strung them in the ways. And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David.
Hosanna
to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Hosanna
in the highest. And when he was coming to Jerusalem, all the city was moved, saying, and the multitude said, this is Jesus, the prophet of
Galilee.
I want to read or take for a subject this morning.
Ngifuna kufunda noma kuthatha kube yindaba kulokhu kusa lawo mazwi okugcina amathathu evesi leshumi ngubani lo.
And may the Lord add his blessings to the reading of his word.
Futhi sengathi Nkosi ingengeza izibusiso zayo kufundweni kwezwi layo.
It must have been about, say about 10 o'clock.
Kumelwe ukuba kwakucishe ake sithi cishe ihora leshumi ngqo ngolwesihlanu ekuseni.
And the people I've been up since daylight, moving around.
Abantu basebevukile kusukela ekukhanyeni kwelanga bezulazula emzini. Kwakugcwele kakhulu ngaleso sikhathi.
They were sleeping outside the city.
Babelele ngaphandle kwezindonga zomuzi phansi ematendeni abo noma kuphi lapho ababengajola khona indawo yokulala phansi.
Special occasion.
Ngoba lesi senzakalo esikhethekile sasidonse abantu kuwo wonke umhlaba owaziwayo.
It was called the Feast of the Passover, which had been ordained.
Sasibizwa ngokuthi umkhosi wePasika owawugcotshwe nguNkulunkulu kumaJuda le eminyakeni yokuqala yomlando wabo.
It was where the sacrificial lamb was to be killed.
Kwakulapho iwundlu lomhlatshelo lalizohlatshelwa khona futhi kwenziwe ukubuyisana ngezono zabantu. Futhi lokhu kuba minyaka yonke njalo ngonyaka kwenzeka, kodwa ngalesi sikhathi kwakuyisenzakalo esikhethekile. Kwakunokuthile okuhlukile okuzoba khona ngalezi niyazi, futhi ngokuvamile lapho sinezinkonzo, sinenkonzo yethu evamile neyethu senze ukukhonza kwethu. Futhi sikhokha kweshumi kwethu, futhi sibuthane emabandleni ethu, futhi sihlanganyele nabantu bethu. Kodwa neyazi lapho uJesu efika kuhlala kuyinto ekhethekile, kukhona nje singakusho.
There was great expectations. The air seemed to be
kulindela kukhulu umoya wawubonakala sengathi ugcwele ukuthile.
That would almost parallel the time now. The air is charged today with the expectations of the second coming. Uthi lokho kuyocishe
kuhambisana ngokulinganisana nanesikhathi manje umoya namuhla ugcwele kulindela kokufika kwakhe kwesibili.
There are many in the city then that
Maningi emzini ngaleso sikhathi ababengazi lutho ngakho njengoba nje khonze ezweni namuhla. Futhi babebaningi uma bezwa babeyoba nendaba kancane ngakho futhi kukanjalo emhlabeni namuhla ngoba ezinye izinto zihunga kakhulu kune.
To man and women of the world than the eternal
Kobesilisa labesifazane bomhlaba kunesiphetho saphakade semphefumulo wabo.
But there was some who believed on him.
Kodwa kwakukhona abanye abakholwa kuye babemlindele ukuthi afike futhi bazi ukuthi into ethile ekhethekile yayizoba lapho kukhona okwakuzokwenzeka.
Jesus cannot come at any time unless something special does take place.
Ngoba uJesu angefike noma ngasiphi isikhathi ngaphandle kokuthi kwenzeke okuthile okukhethekile. Njalo into entsha lapho evela.
They were charged.
Futhi bacela kulindela.
But the bad thing about all this.
Kodwa into embi ngakho konke lokho kwakunabaningi abangazange bambone bakaze bakwazi ukumbona ngenkathi efika. Futhi lokho kungenye yezinto ezidabukisayo ngenamuhla kuyoba nabaningi abangeke bambone lapho efika. Kodwa kuyoba khona insali kuyoba khona labo abamaziyo uNkulunkulu futhi abalindile futhi abagcwalisiwe.
They'll see him. For he'll come as a thief in the night.
Bazombona ngokuba uyofika njengesele busuku siyohlwithwa ukuhlangana nenkosi emoyeni ukuhamba okuyimfihlo kwebandla.
Oh, I tell you, knowing all this ngiyanitshela ukwazi konke lokhu ngaphambili kokuba
kwenzeke ngezwi lenkosi sifanele sikhuleke futhi sitadishe ihora ngalinye lokuphila kwethu silungiselela leso sehlakalo esikhulu. Futhi ngenkathi umoya usagcwele ubukhona bakhe futhi sisakholwa nabefundisi abagcotshiweyo bevangeli bakhipha imibani eyinhlakanhlaka yesixwayiso. Sifanele silungiselele nganoma yimuphi umzuzu leso sehlakalo esibusisekile lapho sizobona wonke ofele kuKristu kudabula eminyakeni. Lapho sizobona uJesu eza ukuzolanda ibandla lakhe khona-ke siyohlwithwa ukumhlangabeza emoyeni. Kwakukhona abaningi abangambonanga ngalolo suku futhi ngenkathi besalindile ngicabanga ukuthi kusukela ekuntweleni kokusa.
The little congregations gathered from place to place.
Amabandla amancane abuthana ezindaweni ngezindawo emzini futhi base bexoxisana bethi ngiyazibuza ukuthi uzoba lapha ngePhasika.
I can hear a truthful old minister get up and say, yes, congregation.
Ngiyamuzwa umfundisi omdala oqinise sokuma ethi, yebo bandla, singambheka ngoba uyiwundlu. Othile ophefumulelwe ngomoya ongcwele owayemazi uNkulunkulu futhi eyazi imibhalo yakhe futhi ekwazi ukuthi ukugcwaliseka kwezwi lakhe kwase kuseduze. Uzoba lapha ngaphandle kwethuzi lokungabaza ngokuba uyiwundlu lephasika. Khona-ke ungacabanga ngenkathi leli bandla libuthana nebandla elincane ngase sangweni futhi emva kwesikhashana bathi angahle angene ngaleli sango noma angahle angene ngalelo sango. Kodwa kwenza ngamehluko ukuthi yiliphi sango angena ngalo babezombona noma kanjani ngoba kwakuyisithembiso.
Whether he comes today in a cloud or on a horse, it makes no difference.
Noma ngabe uza namuhla ngefu noma ngehasha kwenza imehluko kimi ukuthi uza kanjani sizombona noma kanjani ngokuba izithembiso uNkulunkulu asinikeza.
And they were waiting with anticipation. The ceremonies were getting ready to start at the
temple. Babelindile ngokulangazelela imikhosi yayilungiselele ukuqala ethempelini. Amanzi ayesevele phuma edoleni lapho ibandla lalingena khona lizokhuleka.
The priest had on their long garments and their
Umpriesti wayeqoke izingubo zabo ezinde kanye nokwabo kwabo yonke imvunulo yabo yemikhosi.
Congregation had gathered in its fitted place.
Bandla ngalinye lalibuthene endaweni yalo efanele, abafarisi ekhoneni labo, nabasadusi ekhoneni labo. Maleso kungazole isithombeso namuhla, ngikwazi, amaMethodist kwelinye ikhona, amaBaptist kwelinye ikhona, amaPresbyterian kwelinye ikhona, kodwa ndawo behlakazekile phakathi kwabo ngamaqembu amancane, ibandla likaNkulunkulu ophilayo.
Not paying attention to ceremonies, but waiting for
Linganaki imikhosi kodwa lilindele ukubonakala kwakhe, lilindele lowo mzuzwane obusisekile, kuyilapho bonke abanye bekhathalele umcimbi, umkhosi wamadokodo kanye namasiko ezenkolo.
But the Spirit of God has charged our
kodwa umoya kaNkulunkulu uye wagcwalisa izinhliziyo zethu ukuthi siyazi ukuthi uyeza amasinyane.
And as they were waiting, all of a sudden, from the top of the hill,
futhi lapho belindile khona manjalo kusukela isiqongelo sokuma kufika ibandela incane lehla.
One sitting on a little white mule,
umunye ohlezi komncane umnyuzi omhlophe woza kancane ngase sangweni. Abantu baqala kudazuluka bephula amahlamvu ezihlahleni futhi bephonsa izingubo zabo emgwaqeni bempongoloza.
Hosanna to him that cometh in the name of the Lord.
Hosanna kulowo oza egameni lenkosi.
And as the little mule moved forward,
futhi lapho umnyuzi omncane uya phambili ugcwalisa imibhalo yomprofethi wathi, wo ndodakazi yaseSiyoni, niyabona ukuthi kwakuyini na? Kwakuyibandla elikhethiweyo.
Your Lord cometh to you, meek
and lowly. Iza kini imnene futhi ithobekile, ihlezi phezu komnyuzi omncane igibele.
Hey, while the church is waiting,
futhi namhlanje ngenkathi ibandla lisalindile ngolungela lezi zinsuku owehla ivela ezibhakabhakeni uzofika igibele ihashe elimhlophe. Ngiyaqaphela ukuthi okumhlophe kuhlala kumelwe na. Umnyuzi omncane omhlophe weza wayeyisithunzi sokuza uhamba ngaphambili nesambathe sakhe siciliswe egazini igama elikuye yezwi likaNkulunkulu. Lokho ngokuza kwakhe manje amaqembu amancane abuthene bheka elindele lokho kubonakala futhi yeka intokozo kuyoba yiyo lapho siya phambili siphula amahlamvu simemeza kakhulu hosana kuyo zayo egameni lenkosi. Kulethe siyaliyala sinjalo phakathi kwabantu amaMethodist namaBaptist angalolo suku, abasadosi nabafarisi nabanye behlukene baze bathi ngubani lo ozayo na.
What's all this disturbance about?
Kumayelana nani konke lokhu kuphazamiseka na? Asiboni lutho oluthusayo ngakho?
There's just a man. And he's riding on a little mule.
Kukhona nje umuntu futhi ugibela umnyuzi omncane kukho kumele uthi uzwe ngakho kungani konke ukukhuphisana nokuqhubeka na? Ungubani wona na?
Just before the coming of the Lord Jesus, he sent the Holy Ghost to the church in this last day.
Ngaphambi nje kokufika kwenkosi uJesu wathumela umoya ongcwele ebandleni ngalolu suku lokugcina nomoya ongcwele ube ngufakazi wokuvuka kwakhe futhi ufakazisile ukuthi uyaphila.
And he is coming. And the Amen. Church getting itself ready.
Futhi yeza nebandla liyazilungiselela. Futhi njengoba sibona ibandla lizilungiselela, lidede kuphingeni, lidede kukhonzeni izithombe. Lidede kukhanikeleni ucansi nokuyo yonke imisebenzi yenyama. Thina ibandla nabantu sibona amabandla amancane ehlangana ndawoni eyeka kuphuza kwawo, eyeka kuqamba kwawo amanga, eyeka ukuxoxaxoxa, eyeka konke okungokwenyama ezilungiselela ememeza ngawo wonke amaphimbo awo futhi eshaya izandla zawo futhi ememeza ukunqoba.
The people's crowd, who is this? They don't understand. They didn't understand.
Abantu bayamemeza kubani lo abaqondi abazange baqonde ngalesi sikhathi uza emnene futhi thobekile weze gibela umnyuzi.
And he come today to the poor.
Futhi uze namhlanje kwabampofu nabahlophekileyo lapho bonke abanye bathi ayikho into kuthiwa ukuphulukisa, ayikho into kuthiwa umbhaphathizo kamoya ongcwele, konke kuyizigejane zompedo, akukho lutho kukho. Kodwa ngokufanayo nje uyafika efakazisa ukuvuka kwakhe, zonke izibonakaliso azenzayo emhlabeni uyazenza khona manje ngesimo sikamoya ongcwele.
They're waiting for that
great kulindela phakathi kwabantu balindele leso sehlakalo esikhulu sokusondela kwakhe ngokusheshsha.
We know it won't be long until we shall see him.
Siyazi ukuthi ngeke kuthathe isikhathi eside size simbone lowo esasimthanda, futhi siyakholwa ukuthi akuze kuthathe isikhathi eside kakhulu manje kuze kube zonke izinto ezaprofetha emibhalweni zizogcwaliseka.
Now in that congregation in that day there was a divided opinion.
Manje kulelo bandla la ngalolo soko kwakunombono ohlukene.
Some of them cried, "Who is it? What's causing all this wrath?"
Abanye babo bakhala, "Ungubani wona na? Yini edala konke lokhu kuxokozela na? Ungani lezo zigejane sabasegalile abagingqika abangcwele bedazuluka futhi beqhubeka kanjalo na?"
I can see one good old disciple walk up and say, "Don't you know, brethren?"
Ngiyabona umunye umfundi omdala omuhle ekhuphuka ethi, "Nazi yini bazalwane na? Lowo ngumprofethi waseGalile, lowo nguJesu waseNazaretha okwakhulunywa ngaye yimibhalo."
Don't you know the scripture says he shall come riding upon the foal of an ass and he will come into his people.
Anazi yini ukuthi umbhalo uthi uyakuze egibele itshelo lembongolo na, futhi uyongena kubantu bakhe, futhi kungaleso sizathu ukuthi baqhubeka ngendlela abayiyo.
We have been in the meetings of this man. We have seen him raise the dead. We have
seen him raise the dead. We have seen him raise the dead. We have seen him raise the dead.
Why are we meeting
him in the
your house? We have seen him do great signs and we know that's the Messiah.
Simbonile have seen him raise the dead. We have seen him raise the
they were mixed multitude.
Babe isixuku esicubile, abake bathi awu kungahle kube ukuthi wayengaba yinto enjalo. Manje ngabe leyo kuyona indlela abazizwa ngayo namuhla na, kumayelana nani konke lokhu na? Ngabe ikhona into efana nomoya ongcwele na? Yini eyenza labo bantu benze ngendlela abenza ngayo na?
Why, it's a foretaste of glory divine.
Ngani kuwuna mbetha ngaphambili kwenkazimulo yaphezulu, amandla ngumoya ongcwele olapha emhlabeni umelu Kristu isithunzi nje sokufika kwakhe. Zonke lezi zinto kwaprofetha ukuthi zaziyokwenzeka ngaphambi nje kokuba abuye, futhi siyakwazi yingakho sixhuxhuma ngakho, yingakho sinogqozi ngakho. Kwenze noma imuphi umehluko ukuthi abanye abantu batheni lokho kule ndawo abana kancane abantu batheni namuhla, ngubani lowo na? Ngalelo suku bathi asazi ukuthi ungubani, uJesu waseNazaretha. Awu, sizoya ngale futhi sicinge ezincwadini zemithetho futhi sizojola uma umbengo waleli hlelo.
We'll find out whether he was either Pharisee or Sadducee.
Sizotshela ukuthi noma ngabe wayengumFarisi noma umSadduce noma uHerodi kumbe noma ngase abe yini. Sizocinga futhi abakwazanga ukuthola irecord lokufunda kwakhe esikoleni la noma yisiphi isiqu ayenaso.
And then they come back again. Who is he?
Baseke bebuye futhi ungubani na, kayena wanoma yimaphi amasiko ethu. Akahlangene nanoma yimuphi owethu, akahlangene nanoma yimaphi esisebenzisana nabo, akanazo ziqu, asinale record lakhe esikoleni, akazange abe sekolleji lenkolo.
He isn't either claimed on these books or that.
Angatshelwanga futhi nase lezi zincwadi noma lezo zincwadi, asimboni ndawo, ungubani na? Izincwadi zakhe zimchazayo kwakuyimisebenzi uNkulunkulu amnike yona ukuba ayenze. Wathi, uma ngingenzi imisebenzi kaNkulunkulu khona-ke ningangikholwa. Babele ndlela yabo siqu yokukholwa ngezincwadi ezimchazayo zomuntu ngehlelo ayengowalo. Njengoba kunjalo nje namuhla, waziwa ngezincwadi ezimchazayo zehlelo lakhe.
But a man of God, The Holy Spirit that's among
kodwa umuntu kaNkulunkulu umoya ongcwele ophakathi kwabantu ungene kubantu ungene kumfundisi ungene ebandleni futhi ukhombe ukuthi uyini
not by denomination but by the power of the resurrection ngiyethela
kodwa ngamandla okuvuka kuka Jesu Kristu kubikezela ngaphambili kufika kwakhe
oh what a hour that we live in
oh ihora linjezi phila kula pho izintende zezandla zizingubo emhlane zingele ukugwala endleleni ubusisiwe oza egameni lenkosi
what come in the name of the Lord the Holy Spirit
Yine fike egameni lenkosi na umoyo ongcwele lapho efika uyokukhombisa izinto ezizayo akazukukhuluma ngaye uqobo kodwa uyokhuluma ngami kwasho uJesu umoyo ongcwele uyeza ukuzokwenza umsebenzi wawo egameni lenkosi uJesu kusuka le epulpiti kuya echibini lokubhabhathiza kuya enkonzweni yokuphulukisa kuya kuyo yonke enye indawo Egameni lika Jesu Kristu sibheke kufika kwenkosi silungiselela ibandla njengomanduleli njengoba uJohane umbhaphathizi endulela ukufika kokuqala umoya ongcwele usebandleni wandulela ulungiselela ibandla ukufika kwesibili
and the world cries out who is this where did they come from
futhi umhlaba uyamemeza ngubani lo bavelaphi na yiziphi izincwadi zibachazayo abanazo na baphuma kuziphi izikole na
You don't find them on the record.
Awubatholi kwirecord kusekazimulweni lapho bevela khona ezulwini kulapho amarecord abo ekhona ngokuba umbuso wabo awusiwo owalelizwe kodwa ungowezwe lizayo.
Their desire is not of this world, it's of the world that is to come.
Isifiso sabo sizone salelizwe singesezwe elizayo izifashini zabo izifiso zabo ingaleso sizathu ukugqoka nokwenza nemikhuba yabantu beze iphambene kakhulu ngokuvamile uyokwenza wena ngokuvamile uyokwenza njengomoya kuwe ukukumezela impilo yakho
is the life that's in you.
Ukwenza ube yiloko yiko ngokuphila kukuwe futhi lapho bese lizela besifazane bezibiza ngamaKristu futhi besafuna ukufana nezwe. Ukwenza kungalungile ndawo ndawo ngokuba asisibabalelizwe ngokuba umoya wethu uma singamaJalimane siyothanda iJalimane ukube besingabase Finland besiyokwenza njengoba benza eFinland. Uma bengamamelikana banomoya waseMelika uma singamaKristu sinomoya wasezulwini futhi imimoya yethu ivela phezulu lokho kuqondisa izimpilo zethu kanye nemicabango yethu lokho kungukume sabo uNkulunkulu uthande lobuzalwane impilo ehlanzekile abantu abathenipekile abahlenishwayo manje phakathi lapho bathi abanye babenaye abanye babemelene naye
Now there is people today.
Manje kukhona abantu namuhla abamelene ngokuqinile nakho konke kubizwa ngokuthi uNkulunkulu. Ayikho inkolo futhi baseningi kakhulu ezweni lakithi emhlabeni wonke basebuningini kakhulu.
Millions and millions has never heard.
Izigidi nezigidi ezingakaze zilizwe igama lika Jesu Kristu basebuningini.
Then there are those who are professors of religion.
Bese kubana labo abazisho ukuthi bangabenkolo futhi bayathanda ukufaka imikhosi yabo bathanda ukuba izicukuthwane bayathanda ukugqoka nokuya esotweni nokuba nohlobo luthile lomahubo kanye no umlayezo omncane wohlobo luthile Makhuluma ngokuNkulunkulu wayekhona bese ke bembeke emuva kude kakhulu emlalweni kangangokuthi angeke anyakaze ukuthi wayeyinto eyayikhona bafuna ukusho ukuthi uJesu qinisile wayengumfo olungile wayengumuntu omkhulu waye njengoWashington akazange aqamamanga noma njengoNapoleon leso isimo sabo sengqondo ngoJesu
They think that he was just a good man.
Bacabanga ukuthi waye indoda elungile nje abaningi babo namhlanje abamusho ukuthi ungone obuNkulunkulu basho nje ukuthi waye indoda elungile ukuthi ukufundisa kwakhe kwakulungile abanye babo bayamkholwa ukuthi ungumprofeti nje.
But there is those who go beyond that boundary.
Kodwa kukhona labo abaya ngaleya kwalowo mngele. ngiyamkholwa ukuthi unguNkulunkulu uJesu Kristu buye zalo namuhla naphakade ukuthi wayengesuye nje umprofeti ukuthi wayengesuye nje umuntu ukuthi wayengesuye nje umfundisi noma indoda elungileyo wayenguJehova uNkulunkulu onobuNkulunkulu ophila emzimbeni wenyama. Ungangibuza kubani lo? Lokho mbono wami ngaye oyikho uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni ukususa izono zezwe.
Who is this? Not just a man, not just a prophet.
Ngubani lo? Hayi nje umuntu, hayi nje umprofeti kodwa uEmmanuel, uNkulunkulu nathi.
Then not only with us but in us. Amen. Through us.
Kona ke hayi kuphela nathi kodwa kithi ngathi uNkulunkulu phakathi kwethu.
Then if that is true, a supernatural God.
Kona ke uma lokho kuqinisa uNkulunkulu ngaphezulu kwemvelo akakwazi ukuguqula imvelo yakhe ukuze ifanelane nemvelo yabantu. Abantu kufanele baguqule imvelo yabo ukuze ifanelane nezinhlelo zikaNkulunkulu ezingaphezulu kwemvelo. Ingakho abantu bekhala ngubani lo? NguNkulunkulu phakathi kwabantu bakhe. Abakuqondi uNkulunkulu akasoze afike ezingeni lakho, uzofanele ufike kwelakhe. uNkulunkulu ngeke eze esidingweni sakho, ufanele ufike kwesikaNkulunkulu. Bese kuthi ke uma leso sidingo sekuhlangatshezanwe naso, bese kwesithembiso uNkulunkulu asenzayo ukuhlenga abantu. Uma sekuhlangatshezwane naleso sidingo, bonke ubuwena bakho kuyashintsha, ukucabanga kwakho kuyashintsha, imikhuba yakho iyashintsha.
Everything about you changes.
Konke ngawe kuyashintsha, izifiso zakho ziyashintsha, ukuphila kwakho kuyashintsha, imikhuba yakho iyashintsha.
Everything about you.
Uyashintsha, yonke into ngawe iyashintsha ngoba kukhona ukuphila okusha kuwe. Uloko kwenza abantu namuhla bathi ngubani lo? Ngabe lo yilowo mfo oyevame ukusebenza lapha na? Ngabe lona yilowo na? Ngubani lo? Wasifunda kuphi isikole na? Yiziphi izincwadi zimthazayo aziphathayo na? Kusho abashumayeli. Kuphi? Bani lo wesifazane na? Kuyena lo wesifazane engangitshwa yelo kumbona lapha yaziteledini na? Yebo, yini indaba ngaye na? Ukhona okwenzekile? Kusiye lona wesifazane wayevame ukugqoka izikindi na? Kodwa kukhona okwenzakalile, akuyona yini le ndoda evame ukubhema izigazi na? Kodwa kukhona okwenzakalile, akuyona yini le ndoda evame ukubhuza na? Kodwa kukhona okwenzakalile, akuyona yini lona wesilisa nowesifazane babevame ukujuka nokuya kumanet club na? Kodwa akasakwenzi, ngubani lo? Ngumoya ongcwele, umuntu kaNkulunkulu ephila kubo. Ngizokwehla ngiye emabandleni abo ukuthola ukuthi yini indaba.
Like the Pharisees did.
Njengoba kwenza abafarisi bathi sizokwehlela esangweni sizothola ukuthi bathini, sizobona ukuthi ungubani lo mfo kulo omncane omnyuzi omhlophe egibela ehle egqumeni. Kuthi lapho befika amasangweni laba bantu baba nesikhathi ngempela, batazuluka futhi bampokoloza bamemeza badumise inkosi. Kuthi kwakuphambene kakhulu nenkolo yabo yangalolo suku, labo bapresti norabi bemi bezongezile bathi bathuliseni. Ngeke sikwazi ukuzwa ukuthi udokotela uzothini noma ukuthini umfundisi ohloniphekile. Bathuliseni. UJesu ngiyambona lapho ephenduka wathi uma bethula amadwala azokhala ngokushesha. Kukhona okufanele kwenzeke. Uthi ngabe amadwala bengakhala na? Yena impela uNkulunkulu owadala wayegibele phezu kwawo, kungani bengakwazanga babathulise, bakwazanga kubathulisa? Ngaleyo ndlela namhlanje lapho ibandla libuthene ndawonye, leso izibikezelo sokubonakala kwakhe umoya ongcwele oqala ukuphefumula phezu kwabo, babona lezo zibonakaliso nezimanga zenziwa ngumoya ongcwele. Bakwazi ukuthula, kukhona okuzomemeza. Futhi ibandla lezo lathi ngubani lo? Kumayelana nani konke lokhu na? Ngabe ungomunye wabo na? Yini ebangele konke lokhu na? Abakuqondi futhi abakuqondi namuhla, abazange bakuqonde ngaleso sikhathi, abasoze bakuqonda. Ukugcotshwa kukamoya ongcwele kulethe lonke emhlabeni webandla, kulethiwe, niyabo?
See, there's three classes. The unbeliever,
Kukona izigaba ezintathu ongakholwayo umzenzisi nekhola langempela futhi izikhathi eziningi abazenzisi bangena phakathi kwamakhola ngempela futhi bayamemeza nokho ungubani wona na? Ngubani lo ozongena ebandleni oyoligcoba lizele ikhulume ngezilimi futhi omunye anikeze incazelo atshele isoni ngamashiya izono zaso nokuthi sikuphi na? Ngubani lo omile losifazane ongafundile ongakwazi ukufunda egama lakhe futhi uzomanga phansi kogcobo lukamoya ongcwele futhi ukhulume amazwi angagaze aweze na? NgomMexico uyasukuma ebandleni futhi athi ngawaqonde wonke amazwi akho futhi ungibize ngisho ngegama futhi ungibizile ukuba ngiphenduke futhi uNkulunkulu makawuhawukele umphefumulo wami. Ngubani lo? Ngubani wona ongathola umlimi ongafundile futhi ongama ngaphansi kokuphefumulelwa futhi atshele indoda ukuthi ngubani nokuthi ivelaphi nokuthi kwenzakani kuyo nalokho efanele ikwenze nokuthi kuyoba yini umphumela wayo? Umhlaba uyajezuluka, ngubani lo? Kuyini lokhu? Kwavelaphi? Ngumoya ongcwele uvele kuNkulunkulu ngayiphi injongo na? Ukuzilungiselela abantu banike isibo sendawo sasezulwini isifiso sokukhuphukela phezulu. Manje akusikho kuningi kakhulu kwalokho abanye abantu abakucabangayo. Lokho into esicabanga ngayo namhlanje kuseni ngokuthi wena ucabanga ukuthi kungubani kukuwe nami. Ngabe yinhlanganyelo nje yehlele libizwe ngePentecostal, Church of God, Pilgrim Hall, noma iNazarene, noma into ethile efana naleyo, Church of God, Assemblies of God, ibandla, United Pentecostal na, ngabe yilokho kuyikho na? Uma kunjalo ngolu sizi, lokho-ke nje, inkolo yakho inkolo nje, ayinayo insindiso kuyo. Kodwa uma ubungakuhlola futhi kuthole emphefumulweni wakho kunguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu bese-ke ubusisiwe oze egameni likamoya ongcwele. Hosana kweliphezulu kulewo oza ngomoya ongcwele ngoba ngumoya kaJesu Kristu uqobo ebandleni lakhe enenza amadodana namadodakazi akhe eninika imvelo yakhe. Ngokubani ophila nobaba futhi ezikhathini zaphakade ezizayo? Ungubani wona na? Kumayelana nani konke lokhu na? Futhi kufika kukamoya ongcwele bekulokhu kuletha kunjalo. Ezinsukwini zikaNowa lapho umoya ongcwele wehlela phezu kukaNowa, wayeseqala kuprofetha futhi waqala ukusho ukuthi siyeze isikhathi lapho umhlaba uyobhujiswa ngamanzi. Bukani ukuthi kwakuphambene kanjani nenkolelo yabo. Kwakukhona abahleka usulu nabaklodelayo, kwasho iBhayibheli ukuhlekisa. Babedla bephuza futhi bethokoza, bahleka ebusweni balowo mprofethi futhi bamangala. Kwakuyini? Ngokushesha bathola ukuthi kwakungubani. Njalo uma umoya ongcwele ufika uletha ukwehlukana phakathi kwabantu, uletha isikhathi lapho umuntu okumele ame futhi enze isinqumo. Uza kuwe, uza kimi, sifanele senze izinqumo zethu. Ufika ezinsukwini zikaNowa. Uyafika futhi ngesikhathi sikaMose ngenkathi uNkulunkulu egcoba inceku yakhe ngomoya ongcwele wamthumela ezansi eGibhithe. Abanye bathi, ubani le ndoda enamandla adlulele na? Ubani lo mfo ongazenza umbusi phezu kwethu na? Mose engafisi ukuba umbusi, wayelethela abantu iqiniso. Wenzani na? Uhlukanise izikolo zethu. Yilokho abokusho ngoJesu, uyazilahla izikolo zethu ngoba yikho konke ababenakho. Ngokunjalo nangezinsuku zikaNowa noma uMose, uMose wehla futhi wadabula amasiko abo futhi wabayisa ekukholweni okuphilayo kuNkulunkulu ophilayo futhi wabahola besuka ekunqobeni wabayisa ekunqobeni ngezibonakaliso nezimanga. Kwakuba bangakholwa. Ngubani lo? Ubani lowo muntu na? Wazalela kuphi na? Sasicabanga ukuthi waye ngumGibhithe lapha kanye nje kufanele abe umntwana oyivezandlebe ndawo. Ubani oza kuleli gama na? Bekuhlala kungaleyo ndlela. Ngezinsuku zikaJesu bathi ungubani na? Akafundile, asina zikolo, asina rekodi lokufunda kwakhe esikoleni, asina hlelo angowalo. Ungubani na? Into kuphela esake sayazi kwakukhona enye indoda ehlanyayo phandle lapha, indoda yasemakhathini igama layo linguJohane uMbhaphathizi, izinwele zigcwele ebusweni bakhe bonke futhi enqunu ingxenye enesiqephu sesikhumba semvu ezisonge ngazo. Wamemezela kufika kwakhe yena futhi wazalwa ukuzalwa kungaphandle kwempindo lomshado. Umama wakhe wayezoba umama ngaye ngaphambi kokuba uJosefa aze aganwe umama wakhe. Ungubani wena na? Lelo kuphela rekodi yabo benalo ngaye malibonge igama leNkosi. Lelo kuphela abakwaziyo ngebandla lomuntu esikejale sithile sabamba umgodi wesigcobo noma kudize. Alikho rekodi hlobo. Irekodi aligcinwa ezincwadini zasemhlabeni, livikelwe ngokwaphezulu ezulwini. Ngubani lo? Lo kwakuyisidakwa. Lo kwakungukuthi nokuthi lokho.
That's right. But now he's the son of God.
Kunjalo kodwa manje usayindodana kaNkulunkulu useguquliwe. Ngubani? Ngubani lo oza egameni leNkosi na? Lapho moyo ongcwele ufika namhlanje uletha izinqumo ezifanayo ngamunye wethu unesibopho ngesinqumo sethu sifanele sikwenze. Ukhona lapha ngakithi, ulapha nathi, ayisekho indlela yokukuzungeza. Akukho singakwenza ngakho, sifanele siwe nqabe noma siwe mukele ukuphila okufanayo kwakukuKristu Jesu kusebandleni namuhla. Kwenze imisebenzi efanayo, kwenze izimangaliso ezifanayo, kwenza konke akwenza, kuphulukisa abagulayo, kuvusa abafileyo, kuhlanza abanochoko, kukhipha amadimoni, kushumayela evangeli, abampofu bayakwamukela. Ubuze siyo kakhubekiyo, hamba ubonise uJohane wathi lezi zinto ezenziwayo. UJohane entilongweni eso lakhe lokhoze lase likuqophile, eso lakhe lesiprofethe lalingakwazi ukubona njengoba lalike labona, kodwa wayesengabona ngenkathi ethi izinyonga ziyahamba, izimpubuthe ziyabona, izithulu ziyezwa, futhi ubusisiwe ngakhumbekiyo kwengikwenzayo. Uma ngingenza imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa, futhi uma ngenza imisebenzi kababa wami uma ningenakungikholwa, kholwani imisebenzi. Manje lowo kwakungumlayezo wakhe, yilokho akusho ukuthi kufanele kwenziwe, yilokho esifanele sikwenze, ukwenza isinqumo. Sizokwenzani ngakho na kulapha?
Who is it? What is it?
Ungubani wena na? Kuyini na? Kuyisithembiso sikaNkulunkulu ngezwi lakhe ukuthi uyokwenza. UNkulunkulu wethembisa ukuthi uyokwenza, futhi siyakubona kwenziwa.
Now, it's up to us to make a decision.
Manje kukuthi ukuthi senze isinqumo, sizokhonza na, sizoqonda na. Wena uthi ngizokwazi kanjani mfowethu ukuqonda izinto ngingazi lutho ngazo na? UJesu wathi kuNikodemu, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubone noma uqonde umbuso wezulu. Wathi umoya uphephetha lapho uthanda khona, uyathanda awukwazi ukusho lapho uvela khona noma ngabe lapho uya khona ukuthi livela ngaphi noma liyaphi noma lapho belikhona. Unjalo wonke ozelwe ngumoya anazi lapho uvela khona, lapho okade ukhona noma lapho uya khona, kodwa nazi into yodwa, lapho ozoniyisa khona noma phi lapho uvela khona uzokubuyisela emuva nawo.
It behooves us.
Ngakho ke namhlanje kusifanele ukwazi sikwaziyo, sikuqonde. Manje uma kungafakazisi okwezwi khona ke akusiwo umoya kaNkulunkulu.
If it doesn't heal the sick, denies it, then it's not.
Uma kungaphulukisi abagulayo kuphike, khona ke akusiwo umoya kaNkulunkulu. NkulunKulu ngumphulukisi. Ngani njengoba kwake kwashiwo, kungani uNkulunkulu ake avumele isono ukuba size emhlabeni na? UNkulunkulu wayengubunye bubodwa ngesinye isikhathi, kulobo bunye kwakuyizingxenye ezingahlonseki, futhi wayengumsindisi ngokwemvelo, wayengumsindisi. Uma kwakungangazi kube khona isoni, wayeyoke abe umsindisi kanjani na? Wayengeke asindise aze avumele isono. UNkulunkulu ungumpilisi, futhi angeke aphulukise ngaphandle uma kukhona ogulayo ukuba amphulukise. Niyabo, ukuba bekungakaze kube khona ukugula, bekungeke kube khona umphulukisi. UNkulunkulu ungumphulukisi, izingxenye ezingahlukaniseki zakhe uqobo zaveza lezi zinto. Kwakufanele kube khona okuthize ukuba kuphendule kuleyo ngxenye engahlukaniseki eyayikuNkulunkulu.
The word God means an object of worship.
Kulunkulu igama elithi Kulunkulu lisho into ekhonzwayo. Kulunkulu efuna ukukhonza, ngakho ke kwadingeka veze ukuthile okwakuzomkhonza. UJesu wathi kosifazane emthonjeni, uNkulunkulu ngumoya futhi abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka kuye ngomoya nangeqiniso. Ngakho ke lapho umoya kaNkulunkulu useduze kuyokwenzekani na? Insindiso iyokwethulwa, insindiso ezoletha ukukhonza ngokomoya.
Not a singing of hymns altogether. But a worship in the spirit.
Hayi ukucela mahubongo kuphelele kodwa ukukhonza ngomoya kufanele kuphambane kakhulu kuhlakanipheni kuyamangazwa yikho awukwazi ukuqonda uNkulunkulu ngokukholwa kokuhlakanipha kufanele uzalwe ngokusho kufanele kufike enhliziyweni kufanele kube isehlakalo futhi uma isehlakalo senziwa ngendlela ethile ngumoya ongcwele bese ke kuba isimo esifanayo namandla afanayo nokuphendula okufanayo okwenzeka ebandleni kuqala sizobuya futhi ngokuba nguNkulunkulu phakathi kwabo.
Jesus
wathi kuseyizikhashana izwe lingabe lisangibone nokho niyongibona nina ngokuba ngiyesemizana somuntu ngiyoba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe.
The works that I do shall you also.
Kodwa ke imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza kodwa ke ngekathi leyo misebenzi ikhiqizwe ebandleni sikumisa abantu bangaphandle njengoba yenza lapho emkhosini. Ubani lo yini ndabanga labo bantu na? Ngikathi labo basekalile bembona yeza phezu kwalowo mnyuzi omncane. Badazuluka futhi bamemeza futhi baqhubeka njengesigejane sabantu abadakiwe. Labo bapriesti babebenza babathulisa. Wathi uma bethula amadwala azomemeza ngendlela efanayo. Niyabo?
On the day of Pentecost, when the Holy Spirit
ngosuku lwePentekoste lapho umoya ongcwele ungena kubantu benza sengathi babedakiwe ngisho baze baqolodela futhi bahlekisa ngawo bathi lamadoda agcwele iwayini elisha. UPetro wathi nini amadoda aseJerusalema nani nakileyo eJudiya lokhu bakwazeke kini futhi nilalele amazwi ami ngokuba laba abadakiwe njengoba nicabanga kodwa lokhu yikho kwakhulunywa ngumprofethi uJoweli kuyokwenzeka ngezinsuku zokugcina kutsho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Lapho lowo moyo ofanayo ujululwa phezu kwebandla labantu imiphumela efanayo izokwenzeka ngoba awukwazi ukufaka impilo yomveni wamagilebhisi ethangeni futhi uwenze utshele amathanga uzotshela amagilebhisi. Baziwa ngezitshelo zabo ibandla liyaziwa umhlaba uyazibuza ungubani wona na yini lena eyenzekayo na baqondi ngoba bamazi uNkulunkulu. Manje uma sibona lokhu kufezeka ncamashintsha ngoba uNkulunkulu asho silindile manje kuyini na umoya ongcwele wethu lo uKristu. Ngolunye usuku olukhazimulayo hayi ngaphesheya kommango egibele umnyuzi kodwa kuvele enkazimulweni kuyofika endodana kaNkulunkulu. Esongwe ngokulunga kukamoya kaNkulunkulu igibele ihhashi limhlophe nesambatho sayo siciliswe egazini ibizwa inkosi yenkosi nombusi wababusi kuyoba yizwi likaNkulunkulu futhi okumlandela esibhakabhakeni kuyoba izinkulungwane eziyishumi ziphindwe kamashumi ezinkulungwane zezinkulungwane amabutho asezulwini azofika naye yeka esikhathi esikhazimulayo kuyoba yeso. Ukucula kuyoba nokucula kuyoba khona ukumemeza kuyoba khona usizi kuzoba khona ukukhala kuzoba khona ukukhala zingembezi kuzoba khona isililo uzomela kwelingela lawo maqembu mngane. Ngakho ke yenze isinqumo sakho kulokhu kuza yiliphi iqembu ozoba nalo sisakhothamisa amakhanda ethi umzuzwana nje. Ngiyazibuza ngalesi sikhathi ukuthi ngabe ukhona yini lapha ongakasenzi isinqumo sakhe nokho ngoJesu Kristu nokho uke waba semihlanganweni futhi wambona enikeza ukubona kwezimpumputhe ukuzwa kwizithulu izinyonga zihamba. Nimbona ekhipha yona impela imicabango emiqondweni yabantu futhi ethi ungusibanibani kungani wenze lokhu futhi wenze lokho na khona impela athi uyokwenza. Uthi nokho awukakabi inceku yakhe awukaze uthole ufakazi. Akekho umuntu ongabizi uJesu ngokuthi uKristu kuphela ngomoya ongcwele. Wena uthi ngiyakukholwa ngoba izwi lasho njalo yiqiniso lelo. Kodwa izwi liyasho ukuthi akekho umuntu ongathi uJesu unguKristu kuze kuba usumukele umoya ongcwele. Akekho ongabizi uJesu ngokuthi uKristu kuphela ngomoya ongcwele. awukakwemukeli lokho namanje na futhi ungathanda ukukwamukela, ungathanda ukukhunjula emkhulekweni ngokuphakamisa isandla sakho uthi ngikhulekele. Manje ngiyavuma kuNkulunkulu ukuthi ngifune umoya wakhe ongcwele empilweni yami, ungiqondise ukuze ngiluqonde ngokugcwele lonke uhlelo lwakhe analo ngami ekuphileni, ukuze ngihambe naye njengenceku yakhe. Ungasiphakamisa isandla sakho ngaphambi nje kokuba sikhuleke na. Inkosi ikubusise ndodana, inkosi ikubusise dadewethu, uNkulunkulu abe nawe.
Let us pray.
Asikhuleke.
Most gracious God.
Nkulunkulu lomusa kakhulu, njengoba sifundile ezweni lakho lapho ukuthi inkathi ungena emzini waseJerusalema. Lapho abantu bakho babebuthene khona, kwakukhona lapho ababekulindele umoya wawugcwele kufika kwakho. Wawuthembise ukuthi uyoba semkhosini uyohlangana nabo lapho ukuthi babekubhekile. Manje babacabanga ukuthi kwakungumpedo, kwakungubani lona empeleni na? UGalile nje umprofethi wokuzenzisa, umuntu owayemenyezelwe ukuthi uyahlanya ngumkhandi wamabandla. Ngani? Bathi siyazi ukuthi wena uyahlanya, unodevele, futhi ozomenyezelwa ngumuntu osangene nebandla lakhe lamenyezelwa lingelisangene.
Indoda yamachulo uJohane uMbhaphathizi
wamenyezelwa njengendoda yasendle ehlanyayo evele ehlane umhlala wodwa. Ngani? Kwakungelutho. Amabandla kalokutsha ngalolo suku ayengawukholwa mlezo njalo, futhi leyo mimoya eyayibabambile ebugcelini ibambe izigidi namuhla. Noma kunjalo abakukholwa.
They knew their Lord
would come. Babazi ukuthi inkosi yabo yayithembise ukuze emkhosini, futhi babelindile bebuthana esiteladini nasemagumbini amancane noma yikuphi ababengakwazi.
Talking and waiting in
the kuluma futhi belindile nesimo sendawo sonke sasigcwele ukufika kwakhe.
So is it today, Lord. You promise we be taken to the
Ungelonge namuhla Nkosi wathembisa ukuthi sizoyiswa emkhosini umtshado wewundlu. Uyoza uzolanda ibandla, futhi sibona izibonakaliso zivele ukuthi uyeza. Ngakho ke zonke isimo sendawo sigcwele kufika kwakho, silindile. Bekukhona izandla eziphakamile kulokhu kusa Nkosi ukuthi bebengakaqiniseki ukuthi bebezobizela kulowo mkhosi. Sibheke wena ukuthi uze. Basitshela ukuthi banamabhomu angaqhumisa umhlaba wonke ube yizicucu ngomzuzwane wodwa. Bangabuka inkanyezi ngale Russia, futhi bayicuphe isikhathi ngamashiya eLouisville eKentucky ngomzuzu wokuhlukanisa. Shaya inyanga, futhi bakubizela ngemizuzwane ngamashumi ayisishiyagalombili. Wo Nkosi, sibona lezo zinto zivela njengoba washo nje ukuthi ziyoba njalo, futhi bakwazi kahle ukufeza izinsongo zabo. Nkulunkulu, siphenye ikazi futhi sibheke ukuthi wena uyakwazi ukufeza isithembiso sakho ngokuba wena uNkulunkulu, futhi silindele wena ukuthi uze. Thatha laba bantu bangenise ekunakekeleni kwakho namhlanje Nkosi, bapheke uphile kuphakade ngoJesu Inkosi yethu. Yipha labo abagulayo nabahluphekileyo kwangathi bangaphulukiswa. Siphe inkonzo enkulu kulobo busuku enkonzweni yokuphulukisa izayo. Busisa bonke ndawonye kuwo wonke amabandla amelwe lapha, abantu abehlukene bezigaba izihlukene zokukholwa, bangathi bangaqonda ukuthi akusikho ukukholwa kwebandla abaya kulo okubenza babe yilokho abayikho.
It's their unadulterated faith that they have in the Son of God.
Ukukholwa kwabo kungaqotshwe nalokho abanakho endodaneni kaNkulunkulu. Udumo lonke luyakuba ngolwakho Baba, sibanikela kuwe egameni likaJesu. Amen.
Jesus paid it all. That's what he did. All must him. Sin had left the crimson stain. He washed it white. Now the message
of the Lord is uphelile, asikhonze nje inkosi ekuculeni.
Jesus paid it all. All in my soul. Sin and death in crimson stain.
precious name. Glory to you.
Mange ake singabukani ake sibheke phezulu siphakamise izandla zethu.
Precious name.
Manje ngifuna ukuthi niphenduke nixawulane nomuntu othile ophambi kwakho, emuva kwakho, ohlangothini lesokudla nesobunxele ngenkathi sisacula leli.
Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at its feet. Oh, plunge in today and be made.
Manje siphakamise izandla zethu.
Glory to him. Glory to him. Oh, glory to him. Oh, that to my heart was a blood.
Ngabe kukwenza uzizomangalisa ukulojisisiwe manje ulindile na wo kumangalisa kanjani.
Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge into day and be made precious name. Glory to his name. There to my heart was a blood. Glory to his name. Doesn't that be something
Akwenzi ukuthile kuwe na cabanga ngalokho.
I'm so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly abide.
Sala, salani kimi nezwi lami kini.
There at the cross, there he took me in. Glory to him. Just put your mind on him as you worship him.
Manje beka nje ingqondo yakho kuye njengoba umkhonza.
What could we do, Lord, without you?
Besingenzani Nkosi ngaphandle kwakho na?
This is the hour of your appearing.
Leli hora lokubonakala kwakho uyeza masinyane Nkosi.
Oh, my.
Oh, hey, kukhona kuthize ngalokho kuvele kudlule kimi kuze kube yilapho yonke imithambo esemzimbeni wami ivele iqhaqhazele.
That's the Holy Spirit here.
I say unto thee today, my servant, yea, even as thou hast stood in the midst of this my people, that I have ordained this day unto me, saith the Lord. For I have anointed thee, yea, thou art my prophet, and I shall be with thee today. Where thou layest hands upon this my people, who are sick and afflicted in body, I say unto thee, my people, have faith in me, the living God. For I shall bring to pass those things that I have promised, for I am able to bring to pass my word. Therefore I say unto you this day, fear thou not to believe in me, the living God, for I shall be in thy midst in a
great time. Moyo ngcwele lapha.
Amen. Thanks be to God.
Amen. Makabonga uNkulunkulu lokho ebengikhuluma ngakho.
My faith looks up to thee. Thou am of Calvary. Savior, I sang that for a purpose. The Lord has given me while life's dark maze I tread and griefs around me spread, be thou my God. Darkness turn to day, wipe sorrow, fears away, nor let me ever stray from thee.
Iminyaka emibili edlule emihumeni okukhwezwa kuyo izidumbi eSt. Angelo, emihumeni okukhwezwa kuyo izidumbi eRoma, ngangime ezansi lapho, ngase ngibuke ezansi lapho, futhi ngabona lapho ababeqophe khona isithombe salabo abangcwele eminyakeni ezinkulungwane ezimbili edlule sikaJesu. Omunye wabo ejele imvu elahlekile emhlane wakhe, omunye ephulukisa abagulayo nabahluphekileyo. Ngema lapho ngiphakamise izandla zami kanje ngacula. Lapho nginyathele kudidikeni kumnyama kwempilo nezinsizi zanda macala wonke kimi. Ngabe sengiphuma-ke lapho ngaya kuleyo ndlu enkulu yezemidlalo, futhi ngema emagcekeni lapho ababephakela abangcwele amabhubesi, futhi izingwenye ezinkulu zababulala. Ngacabanga, oh Nkulunkulu, ukholo lobaba bethu lusaphila namanje, luvutha enhliziyweni yami. Nkosi, ungaluvumeli lusuke lapho. Kanjalo ungangivumeli ngike ngiphambuke ngisuke kuwe. Kunjalo ngimthanda kanjani.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plunge
awujabule ngokuthi ukwenzile lokho na angazi noma singavele sivala amehlo ethu sithi Nizuze nikahle na ukukhonza umoya ongcwele nje izibusiso zenkosi phezu kwenu. Manje silindele kulibona kulobu busuku namakhadi emkhuleko akheshiwe manje ligamenxe lesithi uphango ukuze ningeke niphazamise yonke inkonzo futhi nina enifisayo wozani. Futhi bangaka bayezulile ngomusa kaNkulunkulu na ake sibone izandla zakho siyakhuphuka.
Got a father over yonder. I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. On the other shore. Oh, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go see him on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Oh, won't that be a happy meeting? Won't that be a happy meeting? Won't that be a happy meeting on the other shore?
Ngiyathanda lawo mahubo amadala na wo ungaba nazo zonke izidwedwe zakho eziqotshiwe ozifunayo. Nginike lawo maculo amadala asuka enhliziyweni egazi enza okuthile zansi phakathi lapha alotshwe ngumoya ongcwele abhalwa ngepeni nguNkulunkulu awangoqobo. Awu inkosi nibusise kahle ngempela, ngiyethemba ukunibona kulobu busuku. Phendulela inkonzo kumelusi manje mfowethu Jackson. Ukusemthethweni bathi kube nabanye lapha abangeke beze enkonzweni yokuphulukisa kulobu busuku abafuna nje ukugcotshwa futhi bakhulekelwe. Kukhona zonke izigejane zethu befundisi lapha esingajabula ukunikhonzisa nganoma yiphi indlela ebesingayenza. Manje inkonzo yokuphulukisa evamile izoba kulobu busuku. Manje kungukuthi uma ungahlala futhi ulinde, uma ungeke woza khona lapha manje, kukhona ninikazi elifanele lihambe ngemuva elinodaba lwenhliziyo noma enye into. Ngikhona ukuthi liphezulu lapha, ubunye ukhombe umunye wabo phezulu lapha, ininikazi lapha elinenkathazo yenhliziyo elingeke libuye kulobu busuku. Lokho kubucayi ngempela futhi lifuna futhi alikwazi ukungena emgqeni. Manje niyabona isizathu sokuba sicele umugqa phakathi lapho singakwazi mina uqobo. Wonke umuntu unendlela ehlukile yokukhuleka, abanye bakhuleka ngenye indlela, abanye ngenye. Okwami uma ngazi ukuthi ngikhuluma ngani khona-ke ngingenza. Kodwa uma ngiphumele lapha kuba ngithi bengizolungisa imoto futhi angazi nento eyodwa ngayo, awu ngiyozithelela isipanele ubhubhujane futhi ngiqalaze bengingeke ngazi, niyabo. Awu manje abantu abaningi banalokho kukhona okubusayo okuphumela khona lapho futhi kuphonsele inselelo lezo zinto futhi kuzilahle kude. Kimina ngifanele ngibone ukuthi liyini icebo likaNkulunkulu ngalokho kuqala, niyabo. Ufanele ubheke isipho sesiprofetho siyinto exakile. Ungenza izinto ngaso futhi uzifake enkathazweni, bangaki kwaziyo lokho na. Bukani u-Eliya, ngikhona ukuthi kwakunguye, yebo, u-Eliya wayengumfo osemusha waba nempandla futhi abanye abantwana abancane babemgcona ngokuba nempandla bathi kungani ungakhuphuki njengoba kwenza u-Eliya na futhi waphendula futhi wabeka isiqalekiso phezu kwalabo bantwana futhi abangamashumi amane nambili babo babulawa leyo akusiye imvelo kamoya ngcwele nebo lowo kwakunguye lowo mprofethi ethukuthele futhi wavele wabeka isiqalekiso kulokho akusho ujesu athi kwehle njalo emibhalweni engiyifundile kulokhu kuza uma uthi kule ntaba nqukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwe ukuthi lokho kushilo kuzokwenzeka ungaba nakho okushilo nakho lapho ukhona niyabo ufanele ubheke okwenzayo manje bukani uMose wayenamandla kwakungesiyo intando kaNkulunkulu ukukhipha amanzi edwaleni bangaki abakwaziyo lokho na kwesibili wayefanele akhulume kulo hhayi ukulishaya uNkulunkulu wamtshela ukuthi akhulume kulo wajika ngqo futhi walishaya ngoba wayenamandla okukwenza uNkulunkulu wamyusela entabeni wathi bukani ngaleyo ubone izwe kodwa angiyiki ukuvumela ukuba uliwele ngenxa yokwenzile ezansi lapho edwaleni niyabona yabo ngakho ke ufanele ubhekisise ekwenzeni lokho ingakho ngihlala ngizama futhi ngizizwa kanjalo maduze mhlawumbe ezinsukwini ezimbalwa ezizayo nginomuzwa wokuthi uNkulunkulu uzophinde akhulume nami niyabo ngilala emahlathini imini nobusuku ngilinde leso sikhathi bengilokho ngizwe emavikini amabili noma amathathu edlule ukuthi ubezokhuluma kimi ngikwalokuthi ngizoba nokuthile okuzoshintsha ngikubheke ngabomvu isikhathi eside lokho isibikezelo esanikezwe lapha esikhathini esingezide sedlule salokho okuzokwenzeka kwenzekile kodwa kubonakala sengathi phansi kimi kukhona okunyakazayo futhi ngivele ngihlale ngaphandle ngihambe kuseni kakhulu ngiphume ebusuku ngilindile ngibhekisisa kubona ukuthi uzothini futhi njalo esikhathini ngizokukanga amadolo ngithi ingabe ulapha Nkosi na ngabe kukhona noma yini ofuna inceku yakho ikwazi na ingakho ngibhekile ngifuna ukuthi ihora lifike lapho esingeke kudingeke ukuba sibene kubone kufihlakeleyo lapha enginokukholwa ngaphandle kwakho ngiyacabanga umone uza lapha uthi lona isifazane noma leli nenekazi kumbe noma ngabe ngubani niyabo ngazi indoda noma ngabe ungaba ubani uzokhuphukela lapha angikazi ngikubone empilweni yami futhi nokho uyangikhombisa lapho ukuthi wena ngubani ukuthi yini inkinga ngawe lapho ovela khona wenzeni ubangela lokhu ufanele kube nembangela yayo yonke into ukuthi wanoma uthile onile na mhlawumbe benze ukuthile obungamele ngabe ukwenzile mhlawumbe bebefanele ngabe benze ukuthize abangakwenzanga noma ukuthile ngalondlela futhi namba abakhona noNkulunkulu evumela uSathane ukuba abambe leso siqalekiso phezu kwabo ukuba letha ukuthile ekulaleleni ukugula kwesinye isikhathi kuyisiswebhu uNkulunkulu asisebenzisayo ukuletha ukulalela ukuthi kuthiwani uma lowo muntu ema lapho ngithi Oh haleluya uDumo kuNkulunkulu makabonge uNkulunkulu ubagcobe ngamafutha futhi ubakhulekele futhi kwenzeke ukuthi ngiyukhiphe lowo moyo omubi kubo futhi uNkulunkulu wavumela ukuba kubekwe lapho na ngisenkingeni khona lapho noNkulunkulu niyabona ukuthi ngiqonda ukuthi nina ngi kodwa uma ngibona lokho ukuthi inkosi isho into ethize ethize mhlawumbe uSathane okwenzile nje futhi ngiyabona ukuthi akukho lutho empilweni yalowo muntu engavimba khona-ke nginokukholwa ukwenyukela lapho nginokukholwa ngoba ngibonile ngikathi eza kimi futhi wangitshela ukuba ngikwenze niyabo bese ukuthi-ke enye into ingukuthi mhlawumbe uma benze ukuthile okungalungile futhi ngithi wenze into ethize ethize kunjalo awulungisa lokho ngiyathembisa phambi kukaNkulunkulu ngizokulungisa buka emuva futhi uphinde ubabone kahle phandle ngaleya iminyaka ezayo basaphilile khona-ke uyazi uNkulunkulu usevele kukhulumile engilindile nje ukuthi ngisho igama yilokho kuphela niyabo yilokho kukuthathayo yileyo indlela ngiyabheka ngenze inkonzo yami ihambe kancane ngithathe udaba ngalunye futhi ngilubheke khona-ke ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani niyabo ngiyazi kahle ukuthi ngithini kumuntu manje kube lezikhathi lapho ngibona khona ukufa phezu komuntu ngeke ngisho lutho ngivele ngithi inkosi libusise yibane nokukholwa kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokuphilisa uma nje unokukholwa ngiqhubeka kanjalo ngazi enhliziyweni yami ukuthi abazukuphila ngoba awu awuvuli nje ukubatshela lokho ngaphandle ngaphandle uma ufanele uma umoya ongcwele ekwembula uyazi ukuthi sekwenziwe izikhathi eziningi batshele uthi usungavele ulungiselele uyahamba akukho okuzokusindisa nganginentombazane encane lapha esikhathini esithile esedlule uyise wathi uma ngiyiphukisa leyo ntombazanyana uzoba ngumkristu ngangifuna lowo mndeni ube umkristu ngehla ngaye endlini umntwana omncane wayene-yumonia iphindwe kabili babemnike yonke imijovo kazifo zonke ababengamnike yona akuzange kube nomthelela wavele wehla futhi wehla futhi wehla futhi ngehla kuyombona ngangena lapho futhi ngathi angazi ngathi ngizokhuleka futhi ngangena futhi ngamkhulekela futhi ngayo yonke inhliziyo yami futhi udokotela uyafika ngaleyo ntambama wathi umkhuhlane wayo wehlile ngakusasekuseni uyafika wathi lowo mntwana ongcono kakhulu wathi angavuka ebusuku uyise ngenkathi ngiyombona umntwana wangihlangabeza futhi wayethokoza wathi o mfuthi Branham futhi ngathi li ngijabule kakhulu ukubona ingane yakho injalo futhi umoya ongcwele wabonakala kimi wathi ngeke aphile ngaphandle kwezinsuku ezintathu futhi uyise wayezoza kukristu wathi manje uma ninomhlangano wenu sengilungele ukubhaphathizwa yena nomndeni wakhe manje angikwazanga ukumtshela ngangizonde ukumtshela ngangazi ukuthi ingane yayizofa ngabuyela emuva futhi ngatshela umngami ngatshela inqaba yabangane nomakhelwane bami nezinto ingane ngeke iphile intombazanyana ecishe neminyaka eyizishiyagalombili ngathi ngeke iphile izobe zifile zingakapheli izinsuku ezintathu ngabona lowo mama emi lapho ekhala wagebisa ikhanda lakhe kathathu izingimbe zizehla ngibone ibhokisi elincane lemhlophe lidlule ekamelweni ngenkathi ngimi lapho ngathi izohamba wathi ubufanele uhambe utshele uli ngathi angifuni ukumtshela ngathi ngiyamthanda ubetrice omncane kuqala nami nonke niyazi ukuthi ngikhuluma ngobani ngakho-ke ngathi ngiyamthanda ubetrice omncane futhi angifuni ukuthi akwazi futhi angifuni ukutshela uyise futhi ngathi angazi ukuthi ngenzenjani kodwa ngiyayazi ingane ezinsuku ezintathu yayisihambile niyabo ngathi ngangingafuni ukutshela uyise niyabo manje ngaleyo ndlela manje izikhathi eziningi ngike ngahamba futhi ngakhuleka e-Afrika lapho okwakukhona cishe abantu abathathu noma abane kuphela emsamo futhi ngenkathi kwenzeka ukuthile emsamo ngavele ngenza umkhuleko webandla futhi izimangaliso eziyizinkulungwane ezingama-25 zenzeka kangekanye niyabo ukukholwa kwabantu manje izikhathi eziningi sasiletha abantu ngqo emsamo sibabeke izandla sibakhulekela sibathumela ngaphandle bayaphuma futhi balulame niyabo ngakho-ke yilokho nje abantu abakucabangayo ukukholwa kwabo empeleni kodwa kuqalekise into ngifuna ukwazi ukuqala ukuthi ngenzani lowo yimina ngikwenza ngaleyo nkathi uma uza ubekwe izandla lokho ngokukholwa kwakho yilokho okukholwayo niyakuqonde ngikuqondile manje wonke umuntu na niyabo futhi ngiyesaba ukusho lakho kufika umuntu angazi lutho ngabo angikaze ngibabone ngaphambili futhi Branham nginosibanibani nami kungukuthi nginomdlavuza nginesifo sofuba ngiyesaba nje ukusho lokho niyabo angazi ukuthi ngenzani niyabo bengingancamela nje ukuthi ngizokukhulekela niyabo kanjalo kodwa uma ngingabona umbono ngibone ukuthi kuzokwenzekani lokho kwehlukile niyabo ngiyazi kufanele ngikwenze ngiyaqonda-ke ini kufana nokungena kunoma yini kodwa inqwaba yezikhathi ngikhulekela abantu izikhathi ezingamakhulu umfethu Shara uhlezi khona imuva lapho ngiyambuka manje ngike ngaba ndawana thize enkonzweni yomngcwabo ngangcwaba umama kadadewethu erobhisini umfowethu Shara angikaze ngibone indoda ekunoma yisiphi isimo njengoba nje wayekuso mina ikhanda elishayayo noma enye into angaze futhi wafika endaweni lapho kwakungathi uqulekile khona wayengazi lutho wangena waqonda ekamelweni lakhe waba nezwi nje lo mkhuleko waphuma wabuyela emuva ngathi ngokuqinisekile nje njengoba ngimi lapha uzophulukiswa kwaba yilokho-ke waphuma ngqo wahamba unkosikazi wode lapho umama wakhe lele efa enomdlavuza ebusweni bakhe niyazi ukuthi yini uze uthinte udebo lwakho lapha phakathi lapha ungafa esikhashaneni inyosi yayitinyela indoda ezansi lapha ngezansi kwe-New Albany muva nje yayihlaba odebeni yafa cishe emizuzwini emibili noma yini ngalapha ungalinge ucindezele lutho ezindebeni zakho ngoba kugijimela emthenjeni ugijimela ebuchisheni bakho impela bantu indoda ayifanele neze ishefe phezu kwezindebe zabo kunjalo impela lapho insingo yakho idonseka izingembezi zifika emehlweni akho kubi khona lapho emthanjeni omkhulu lapha esikhathini esithize esedlule ngangingapha lapho uJane noLeo kwakukhona intombazane lapho eyayisebenza endaweni yokuthaka nokudayisa imithi ezansi lapha endaweni yokuthaka nokudayisa imithi futhi ngangena lapho ukuze ngitholele izinganyana zami enye into ethile ukuthola amavitamini nezinto zomkhuhlane wabo nokungenokunye futhi wayekusho lapha yako makhelwane kwakukhona umfundisi othile lapho wathi uqonde ukungitshela ukuthi umfundisi Branham uzonikeza enye yezingane zakhe muthi na yabo akwaziwa ngase ngithi awu wathi nginalo ukholo oluthe xaxa kuye kunalutho emhlabeni futhi izinsuku ezimbili nje emva kwalokho wayeshefa wasika udebo lwakhe walucindezela kanjalo wayesesibhedlela ngakusasa ngaphansi kwetende lomoya mpilo cishe ezinsukwini ezine noma ezinhlanu kamuva waphuma ubuso bakhe buvuvukele kanjalo yabo waphuma kanjalo ngoba wacindezela indawo odebeni lwakhe yabo ufanele uqaphele ukuthi wenzani ngalokho leyo nkathazo yodebe phakathi lapha manje emuva kumoya ohlokothini lukamoya yabo ufanele wazi ukuthi yini osendela kuyo wenzani uma ungazi ungakwenzi manje emkhulekweni wobogulayo bengingasho izinto eziningi inkosikazi Wodi ebengikhuluma ngaye unina umdlavuza wawusufike wehlela kule mithambo lapha ubuso bakhe babuvuvukele uLeo uJane kanye nami sasisemichigeni futhi sikuzwe ocingweni umkami wangishayela ucingo wathi umama kankosikazi Wodi uyafa ngahamba ngaphesheya komfula lapho kuhlezi inkosikazi Wodi edabukile wathi umama wakhe efa ngangene ekamelweni futhi ngahlala lapho naye isikhathi eside kungekho mbono kodwa ngathi ngiyakuye kukhona nje okungaphakathi kimi ukwathi uzophila ngaphindele emuva ngaphuma umnumzane nenkosikazi Wodi ebehlezi lapho bathi awu itheni inkosi na ubonile umbono na ngathi cha bobona ngokusheshe impela babekade besemhlanganweni yabo futhi bayibona imibono babeponswe phansi kodwa ngumzuzu nje ngathi kodwa ukuthile kungijilile kufana nje noisho kanje inkosi njengombono ukuthi usifazane uzophila futhi waphila umdlavuza ngapha phansi ebusweni bakhe kanjalo futhi lapha sekungenile ethanjini kudla onke amathambo alikhiphe nezinto ezizingizile kanjalo yonke inyama kwehlele ethanjini kanjalo futhi uyaphila namhlanje hayi nje cishe isibazi lapho kwakukhona yabo futhi okwahlakazeka udokotela wayemjove kukho futhi wavele wakuhlakaza kwasabalala nje yabo futhi lokho kwakwenza noma ukuzama ukushisa noma ukuthize abazama ukukwenza kukho manje ukukholwa kwabantu lokho onokukholwa kukho uma wena lapha uJairu wathi woza ubeke izandla zakho phezu kwentombazane yami indodakazi yami futhi izophila niyakukhumbula lokho na umroma wathi angifanele ukuthi ungene ngaphansi kwephahla lwami kuluma izwi nje futhi inceku yami iyaphila ngabe kunjalo na nakho lapho khona kuncike okholweni manje ngabe ninikazile lapha elinenkathazo yenhliziyo elingakwazi ukubuya kulobusuku na uma lilapha kwesokunxele kulungile mnumzane kulungile nelikazi eliselincane uma ufuna ukwenyukela ngapha ngqo manje woza nje uye phambili ukhona omunye na wamukelekile ngifuna umfowethu cash nomfowethu ninabafowethu lapha ngikhole ukuthi umfowethu Bila uphakathi naye akekho na woza lapha umfowethu Bila omunye umshumayeli noma yimuphi wabefundisi ozoza manje sifuna ukukhulekela lona wesifazane osemusha bathi bekuyinkathazo yenhliziyo ngabe kunjalo na lowo ngumbulali omkhulu kunabo bonke esinabo inkathazo yenhliziyo kodwa ngabe uyazi ukuthi uJesu uhlala enhliziyweni na umamukele phakathi lapho na wena uhlala lapha edolobheni uhlala khona na eOhio ungaphulukiswa enkathazweni yakho yenhliziyo uNkulunkulu ungaphulukisi uphulukisa inhliziyo uphulukisa wonke amalungu omzimba zonke izitho manje uzale ngapha bazalwane masize lapho ininikazi likhona ngifuna ibandla likhothamise amakhanda abo uma bethanda sisakhuleka
you make it to grow and to live
wena wenza inhliziyo uyenza ikhule futhi iphile ungakha udonga olusha lapho oludala seludiliziwe ngokuba wena unguNkulunkulu futhi uNkulunkulu yedwa futhi ngiyacabanga kuba lona bekungudade wethu Delores umngame uMida noma intombazane yami uRebecca na bengingafuna ibandla likhuleke ngakho konke okukithi Nkosi umkhuleko wokukhola womntwana wami noma umngami noma othandekayo mhlawumbe indodakazi yomuntu othile futhi mhlawumbe unkosikazi womuntu othile kungase kube umama wengane uthe uyakuthanda futhi wemukele wena njengomsindisi wakhe futhi unelungelo lokuza kulamalungelo
upon the authority of your invitation.
Yes, Lord. Kujisiyeza phezu kwegunya lesimemo sakho kumkhonzisa lezi ziphiwo zokuphulukisa. Futhi ngokubeka izandla phezu kwakhe sengathi izwi likaNkulunkulu lingabonakaliswa emzimbeni wakhe ubuso salenkathazo yenhliziyo. Siyabulahla phezu kwesisekelo sezwi likaJesu Kristu qobo siyasho ukuthi umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa kulayo futhi uNkulunkulu uyakumvusa manje kameni likaJesu Kristu ikhathaza inhliziyo mayishiye udade wethu kwangathi angahamba nokuthi lutho nakange ichashaza lakho nhlobo futhi uyakuba nodumo nenkazimulo ngalezi zibusiso ezingafika kuphela ngezandla sakho njengoba sikhonzisa ngokwezwi lakho amen mthinde Nkosi iba nokukholwa futhi ukukholwe dade Nkulunkulu othandekayo lezi zandla ezibuthakathaka ezishwabene zalo mama othandekayo ziye zakhonzisa kubantwana bakhe nakubazukulu bakhe futhi zingikhonzisile isikhathi esiningi futhi swele kulokhu kusa futhi simile emva kokushumayela ukuthi wena unguNkulunkulu omkhulu uNkulunkulu omkhulu namandla futhi hayi uNkulunkulu womlando uNkulunkulu wenkathi yamanje nginguye futhi ngiyakuleka Nkosi uNkulunkulu ukuthi uzothumela izibusiso zakho zokuphulukisa phezu komzimba wakhe izandla phezu kwakhe egameni likaJesu kwangathi angahamba lapha namuhla futhi asinde futhi aphile iminyaka eminingi yenjabulo nokho kukukhonza futhi uyakuba nalo lonke udumo ngalezi zinto njengoba ehamba-hamba futhi etshela abantu ngalokho okwenzekile amen Hallelujah Marion Williamson uNkulunkulu akubusise nobabili ningishayela ucingo ngakhuluma nani yebo ngamkhulekela iminyaka eminingi ngane idlule enesifo sofuba waphulukiswa uyagula kodwa ufanele abe nokubona kufihlakeleyo ukuze azincamashe ukuthi kuyini lokho akwenzile noma yini okwengeziwe ngakho okungukuthi ngiyakholwa nokho ukuthi lawa inenekazi eliselincane kange nalabo esibakhulekele esikhashaneni esedlule bazophila ngiyakukholwa lokho ngakho konke kukimi ngiyakukholwa nje niyakukholwa nani na nginohlobo olufanayo lokuzizwa ngabo engaba nalo ngomama wakho unkosikazi Wood niyabo noma njengoba ngenza kuwe mfotishara nabanye abaningi lapha ngiza nje ukuthi bazophila yilokho kuphela babane bashayele amabanga amade futhi beze konzweni futhi lokho kukhombisa ukukholwa kwabo niyazi iphepheli likhuluma ngalokho ngezinsuku zokugcina na kunjalo kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa ngabe kunjalo na kuyoba ngokukhanya ivangeli lifanayo umoya ongcwele ofanayo amandla kaNkulunkulu afanayo ayoba lapha ukuphulukisa abagulayo nabahluphekile njengoba wawunjalo futhi uNkulunkulu ukhona njengamanje ukhona njengamanje ukhona nje manje njengoba ezoba njalo kulobo busuku ngokufanayo nje ukuphulukisa abagulayo nabahluphekile akamuhle yena na Ake sicule inothi leli uyamangalisa uJesu kimi dede wethu uyalazi lelo na uyamangalisa uJesu kimi umeluleki inkosi kothiwele uNkulunkulu namandla nguye asilicule manje ndawonye
wonderful wonderful Jesus is to me
counselor and salvation
is here for saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my redeemer, praise His name. Oh, wonderful, oh, wonderful.
Dizendo, ouve o mundo mais, ele paga a missa.
Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Amen. Asivele, siphakamise izandla zethu manje futhi simbonge wonke umuntu ngendlela engiyini.
Lord, we thank you for your goodness. We thank you for your mercy. Kosi
siyakubonga ngokulunga kwakho. Siyakubonga ngomusa wakho ngakho konke osenzele khona. Kube kuhle ukuba lapha.
Ngisho ngoJesu
kanye nabo masakhe amadokotela amathathu elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, elinye libe ngelikaEliya kodwa kumphimbo libuzisiwe lithi, lo yindodana yami ethandekayo izweni.
So wonderful is Jesus.
Ngakho ke amangaliso Jesu mluleki inkosi yokujiwele uNkulunkulu namandla uYesu engona phakade.
Ibe
nathi ngosuku oluzayo Nkosi, sibusise manje sithe inkonzo enhle kulobu busuku. Busisa izimeko zakho kuye yonke indawo emhlabeni jikelele. Busisa imihlangano ezayo esizweni jikelele. Nkosi, phandle eSan Jose, California, kwezinye izindawo lapho imihlangano nabantu bebuthana khona manje ngezinkonzo ezinkulu. Iba nathi kulobu busuku yebanda abahlobo ethabanakele esizweni sonke jikelele. Yonke indawo ebizwa ngegama lakho, siphe Nkosi ukuthi uzoba lapho ngegama likaJesu. Manje ngizophendulela inkonzo kumele uzokhulula uFort Jackson. Ngigama encile sithupha manje amakhadi emkhuleko.
I would like to say that we want to take up a love offering for our brother today.
Thank you.
Ngiyabonga futhi Junior othandekayo, ngiyabonga Luthu Ndobo, cha bonga kwenzi, ongakwenzi lokho, ngizizwa ngimncane ngempela, ngizizwa ngingcono ngempela manje, awufuni ngizwe ukuhlukile, uyafuna na? Ngiyabonga kakhulu ngokufanayo nje ubedlala nje ebone ukuthi bengizothini iqhubeka.